faka mina ebingeni bengithi mina ngitholile uthando bengithi mina ngitholile umshado das faka mina ebingeni ngomntana uyamthanda umbrovo awuyena azala sekhaya ngomntana uyamthanda umbrovo awuyena azala sekhaya.
Se guardele manje, se guardele manje, se guardele manje.